phone here. Na leo nimelala kitandani. Sijui kesho nitalala wapi. Nina tumaini la maisha mazuri. Nifanye kazi nipate riziki. Leo nifikie ndoto za utotoni.
Kwenye jua, tumepita kwenye mvua. You've always been so true since you came through. Heri ungejua, mwingine sitajua. I'll never forget you, I'll never pretend to. Tumepita kwenye jua, tumepita kwenye mvua. You've always been so true since you came through. Heri ungejua, mwingine sitajua. I'll never forget you, I'll never pretend to. Tumepita kwenye jua, tumepita kwenye mvua. I'll never forget you, I'll never pretend to. Tumepita kwenye jua, tumepita kwenye mvua. I'll never forget you, I'll never forget you. I'll never forget you, I'll never pretend to. Tumepita kwenye jua, tumepita kwenye mvua. You've always been so true since you came through. Heri ungejua, mwingine sitajua. Sazile miukua sana sana. Picha zinakuanga za maana. Yule anapanganga ni Maulana. Na sosi wezi ngoja paka vile tutaona. Na 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 na. Paka vile tutaona. Na 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 na. Oh na 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 na. Show me the green light, tell me you're alright. Joko na dawa, umepiga shower. Deep in this dark night, I'll be your moonlight. Ata bila power, tutakuwa sawa. Na kama unaniwaza anga sana, Mimi na wewe tunafanana, najua pia wewe unangangana, na so siwezi ngoja paka vile tutaona na 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 paka vile tutaona na 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 every door maybe zangu zimeshika. You're not yourself anymore. I might feel maybe zangu zimeshika. You're not yourself anymore. I might feel maybe zangu zimesh, maybe zangu zimesh, maybe zangu zimeshika. Hapa ni wapi tumefika? You don't wanna hold me like before.
Fire baby,
I'm alone mekasirika, cause you keep on banging every door.
Easy.
Maybe zangu zimeshika. You're not yourself anymore. Am I feeling like you're leaving? Nimeshinda panda shuka, siku hizi hakuna ngato. Leo sija karibishwa, tuko wawili but I feel alone. Yeah, kwani nimebadilika? Nikikuguza unasema no. I can't believe it. How are you leaving with no kisses, no hugs? Yeah, I don't wanna learn how to love you from afar with no touching, no making love. I don't wanna learn how to love you from afar, how to love you from afar. I don't wanna love you from afar. Hii wiki nimetii na vile tulianza kwa bidii. I miss the sunsets and the beach. I miss it when you used to pass the weed. Yeah, what is happening to me? Sipati usingizi. I might need it when I'm needing you. Sema tu ni April Fools and I can go back to loving you. You hapa niko in the mood. We have the food, we have the tools. Oh yeah, if we fight we will lose. A little love will do you good. I can't believe it. How are you leaving with no kisses, no hugs? Oh no, I don't wanna learn how to love you from afar. Oh no, no touching. Oh,
so good generation.
I don't wanna
learn. This one's for my baby. Up in the air, sweet sense in me now. Up in the air, sweet sense in me, sweet sense in me, sweet sense in me now. Up in the air.
Well, okay.
Monster.
They tell you this. friend with weed is the friend with me. Okay. Soul generation. This one's for my baby. Feel you clearer from way up here.
Yeah,
I know you're somewhere. Oh, Mary, come out. Cause I need some puff, puff, bass for me to chill out. Yeah, and when I think about the special place I keep my lighter, I can't wait to get home and light it up. You don't know how, you don't know how, you don't know how good that feels. When I think about the special place I keep my dance, see where's in Goja to get home, smoke it. You don't know how, you don't know how, you don't know how good that feels. So walk, 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 what should I do, what should I do, what should I do to make you love me, my baby? What should I do to make you love, love, baby? Sweet sense in India, you're in my arms. I'm ready for ya, I'm ready for love. I'm gonna roll you up, I'm gonna smoke you up, and I'm gonna get you all up in my blue way. Oh no, 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 no. And when I think about the special place I keep my lighter, I can't wait to get home and light it up. You don't know how, you don't know how, you don't know how good that feels. When I think about the special place I keep my sense, see where's in Goja to get home and smoke it. You don't know how, you don't know how, you don't know how good that feels. So walk, 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 what should I do, what should I do, what should I do to make you love you, my baby? I wanna love you, yes I wanna love you, yes I wanna love you. And then walk, 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 what should I do, what should I do, what should I do to make you love you, my baby? Walking to Nairobi homes and Suda, 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 Suda generation.
I still see you in my dream, but I don't know. reason and you never wanna let it go. You are the reason every day I take flight. Wewe wendo mwangaza wa kinizi ni ya lights. Na kuwa close to you is what I wanna do. Menifanya na pepe isia zangu siko juu. Kuwa close to you is what I wanna do. I close my eyes and I never wanna let you go. I chose you, you chose me. You're the only one who knows me and I never wanna let you go.
Fire, baby.
Nakuwa close to you is what I wanna do. When you find an apple, I see as I go, see you. Nakuwa close to you is what.
Yeah. love is what I'm feeling. I bless the day when you came my way, and I promise kuwani takuenzi. Baby time imefika for 20, and I can see you vibe to my sensi. So won't you let me sing for ya? Darling, darling, I will sing your favorite song, because I'm feeling lucky to have you dance along. Oh love, darling, darling, I will sing your favorite song, because I'm feeling lucky to have you dance along to your favorite song, baby.
So bubbly, and hey lovely, kume kuja na nani. Juni meno kivlo na chaka so bubbly, and hey lovely, kume kuja na nani. Juni meno kivlo na chaka so bubbly, and hey lovely, kume kuja na nani. Juni hey lovely, kume kuja na nani. Juni hey lovely, kume kuja na nani. Juni hey lovely, kume hey lovely, kume hey lovely, kume kuja na nani. Juni meno kivlo na chaka so bubbly, nipe mechi ya tatupitia ka friendly. One time ni kuonyeshe mapenzi, yeah. But your auntie auntie hapendi wanati. Kwanza kini ona anaona nga bangi, ata baba yako amenishika mashati. Ila naomba wewe unipe nafasi, yeah. The good times are calling, why you ignoring? Don't say you're boring, and my heart is ready for you. The fun times are calling, I should be loving you. If I hurt you, I'm sorry, but tonight I came here for you. And I'm at your doorstep, niko mavela na zimenisho ni wewe. Nitapisha hadi baba ko watoke, jisitoki hapa mpaka we utoke, yeah, yeah. At your doorstep, niko vala na zimenisho ni wewe. Nitapisha hadi baba ko watoke, jisitoki hapa mpaka we utoke, yeah, yeah.
Merindo kwa gami kwa hivi yendo manzu nifanya nifanya vitu staki, eh. Chaji report kwa kilisha jishtaki. Nataki ya kumshikia kwa majika samaki, samaki. Nipunguze wasi wasi ibaki, niache kuna nukia na nanasi. Ama nina na mini kulisha nanasi.
I'm at your doorstep, niko mavela na zimenisho ni wewe. Nitapisha hadi baba kwa watoke, toki hapa mpaka we utoke, yeah, yeah. Acha toste, niko vela na zimenisho ni wewe. Nitapisha hadi baba kwa watoke, jisi toki hapa mpaka we utoke, yeah, yeah.
My love, don't question.
find that perfect love that mashes up your meditation and you can never get enough. I give praises to Jah Jah for giving me answers. You are my one, my all. And girl, I know you know you deserve more. You deserve more than precious gold. But please don't question my love. Don't question my love. I will give you more. Give you my all. Give you my body, my heart and soul. But please don't question my love. Them look for money and pleasure, and that will never last, yeah. But when you came into my life, woman, you're loving, I will treasure. And every day I'll give praises to Jah Jah for bringing you closer. You are my one, my.
Kaskazini walipofika walifunika, wakaenda kusini, wakajipata wako kaskazini. Heshima zangu nilikupa, nilikupa. Heshima zangu nilikupa, nilikupa. Heshima zangu nilikupa, nilikupa. Kama baba mwenye nyumba, oh. Ulichosema tulifanya, ulichofanya tulifuata bila kupinga. Tulipanda milima na mabonde tukashuka, kila siku tukang'ang'ana, oh, 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 oh. Dada anataka karo na wewe kwenye mtaro, unalewa sana. Choka kuwa mzazi, ukaenda mbali. No, 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 ningependa nikuchukie.
Ukisema leo umechoka, nitaruka kichwa ukinitoka. Yeah, a good girl is here to come by these days. Tulia, sikia watakusema mazuri na mabaya mchana na usiku, watazidi kuchochana. Ukiwasikiza mpenzi utakonda, hivo keti hapa na utosheke na mi. Watakusema mazuri na mabaya mchana na usiku, watazidi kuropokwa. Ukiwasikiza mpenzi utakonda, hivo keti hapa tosheke na mimi. Mama, papa, naomba baraka kwenyu niondoke mimi. Dada, brother man, ebu someni kwa biti ndio mje mjini hapa. Hapa nyumbani sisi sio matajiri, ila tunayo akili chochote. Unachohitaji ukikifanyia kazi, yeye atakibariki. Ila wewe usisahau kuomba, na kila unapoomba niombe. Kwani maombi yangu peke hayawezi, niombe, nikuombe. Kwani maombi yangu peke hayawezi. My now, every day on the future, bam 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 bam. Ndiye ajuaye, ndiye apangaye, jana, leo, kesho.
Tukiwasha ningekuwa nikimasha na kuona kwenye lockdown. Yeah, ningependa kuwa around you baby. Tungekuwa tukiwasha ningekuwa nikimasha na kuona kwenye lockdown. Yeah, ningependa kuwa around you baby. Tungekuwa tukiwasha ningekuwa nikimasha na kuona kwenye lockdown. Yeah, ningependa kuwa around you baby. Na kuona kwenye lockdown. yeah. Ningependa kuwa around you baby.
Tungekuwa
tukiwasha ningekuwa nikimasha ehe. Kwenye picha weka hashtag. There's nothing better kama good love and laughter. Yeah, sema kile unatafta. And I will give you more and more. Yeah, kasi bahati basi nyambie ni wapi utapatana na manzi hayuko kila pahali. Yeah, hana chali, hapendangi makali, hapendangi maganja, takupenda kila hali. Yeah, haka kamali, sika loko ni kashesha mani, hako kafiga ni kakale ni kanamba nane. Takuwa no mami na wewe tukijabulane, jabulane. Kama unatafuta
tusilazimishe, tusilazimishe penzi. ngoloba, mangoloba, ameva ngoloba, mangoloba, mutoto, mutoto mudogo, mutoto, mutoto mudogo, ameva ngoloba, mangoloba, ameva ngoloba.
Nafanya nisikie niko mavitu. Tendelea utasimamisha jitu. Nifanya vile mifanyia chipo mwitu. Uko na swali, niko na jibu. Reggae rumba, yes me too. Nguo see through, I can see you. Mambo yangu, yeah.
And I know, oh. Umekuja ukiwa komando. Ukinishika sitasema no.
She's my lover, lover. lover, she's my lover. She no want no Casanova, and I know she's coming over. Don't you know her, don't you know her? She's my lover, she's my lover. She no want no Casanova, and I know she's coming over. Don't you know her, don't you know her? She's my lover, she's my lover. She no want no Casanova, and I know she's coming over. Don't you know her, don't you know her? She's my lover, she's my lover. She no want no Casanova, and I know she's coming over.
She loves me, she loves me. Ananipenda sana, she loves me, she loves me. Ananipenda sana, she's my lover, lover, she's my lover, lover. Oh, she's my lover, lover, she's my lover, lover. Oh, she's my lover, lover, she's my lover, lover. Oh, she's my lover, lover, she's my lover, lover. Ananipenda sana.
Ladies and gentlemen, thank you for flying with us. You already know, had the damn benzo blasting through your speakers. And if your captain speaking, Mr. Lover Lover, under the cover, I will goja, kwanza tupige soba, tuwashe moja, alafu ngoma, buta pum, michezo ni alongova.
Monster. Monster. Monster.